Nadire
mambozi ni moge wapi
kwake ndani
ana ni wapi
kwake ndani
mahaba ni moge wapi
kwake ndani
ana ni wapi
kwake ndani
kwenye giza washata I don't lie washika kama taa mama lie nini nikikupa kata oh my my nakufa na data na die die girl katika ya ni slow down boy mwagika ya ni go down baby girl tikisa ya ni bend down boy break it down down down
nika katika na ni go down baby boy tulia ni ta bend down kusa pika soft on my prime ni go down boy baby come ni keep bend down
teleza baby mina teleza teleza mangoni mina teleza teleza teleza
Baby, come and keep it down.
Teleza, baby, me na teleza. Teleza, mangoni me na teleza, teleza, teleza.
Exclusive from SureLoaded.com.